yamde sapo e tati do e Dakar yamde sapo ina ito nyame la morgo Niger bismillah mon e kabaruji di
Aisha so
ko buri tengtude e kabaruji nyalamo to Niger bibbe leedi ni ceppi e subaka he ngam namdaade jaltugol konon ko be Amerika e da wertango leedi ndi go seppo non yubbina ko e gardugol konin ko be laami be leedi Niger to togo ko hande orgal sumgoji sardiyankoji e diwe puddi tiagal de nyalamo wote de jagga e nogas e jena hindu lewru orgal gal ma wat fodde jonte didi ko hande jewte hakkunde bibbe malina be puddoto kono ko buri hen hewde e landaji politique leedi ndi ko ko geddi de jewte sabu dirtingol wala biyana dartingol lamu faddengu golleji mabbe ko dum woni tobbe modede joni joni jaccile teddube hedibe RFI fulfulde on calminama bismillah mon e jonde men kabaruji gudditirten ko to Niger ton bibbe leedi ndi ceppi e subaka he ngam namdaade jaltugol kono ko be Amerika e der wertango leedi mabbe go seppo non yubbina ko e gardugol kono ko be laami bi leedi ndi wondude wala biyen yaadude e societe civile dum ko tiagal nde civilebe laamu ngu ngulliti dartini kadi nanodiral e batte kono hakkunde mabbe e Amerika Fadima si mi salmini o
mi salmiti mama Aisha Sow
holko kumpitamin e go seppo
e Aisha Sow bibbe leedi Niger jalti hande e kewal ngam hollude wonde be jaadani e gonka konunkobe Amerika ton e der leedi mabbe majere nde wadi ko e gardigu societe civile e arribe lamu faddiungu dum ko tiagal nde arribe be kolliti yidde mabbe dartinde kawral gal leedi ndi sifino e konunkobe Amerika be jewaki hen non de wonno bibbe leedi ndi notima e noddangu ngu be kolliti kambe ne yidde mabbe yide militaire be Amerika ngummo Niger hono faraysé be wadi majere nde hewdi yimbe non Aisha ko ardibe lamu fadiungu e pelle societe civile be nja e dudede yaltinde jangobe be ko kambe jangobe be e militaire be buri hewdi e majere nde e andinde tan ko e dejere be njabbi gila place tumo e der lamor dede ha to damal sudu sad yankobe be andinde kadi wonde on don saha labi padi to ambassade America fofo ko di uddadi nokku ngu ne rene gollobe be ndawani hande
a jarama Fadima si dum ko tiagal nde siwlibe lamu ngu ndartini nanodiral mabbe e batte kono hakkune mabbe e Amerika to togo ko hande kadi e orgal sumgoji sardiyankoji e diwe puddi tiagal nde nyalawmo wote de jaga e noga se jenay ndu lewru orgal gal ma wat fodde jonte didi kono di sumgoji nyogorino wadde e gila noga sa lewru ndu hade horejo leedi ndi dirtinde de kadi lundugo de balde fofo ene e etagol seppude ngam hollude mette mumen e gol baylugol dosgal leedi ndi en kalino e gardindi kabruuji men ko hande jewte hakkunde bibbe malinaabe puddoto adorte ko jewte kominaaji tiagal dum e diwanire jofnire e kuptidin e ngendire ne to Bamako kono ko buri hewde e landaji politique leedi ndi ko ko giddide jewte sabu dartingol lamu faddengu golle ji mabbe holko jogori wonde battane de jewte songal chatal mangal leedi ndi tawtaraka ngolo jara hertordo dawrugol mali ene japto e namdalgal kettoden
faut que me reconnaître que ça va être un peu difficile mais il faut
min gandi dum webata kono min kebina wadde e ko benni jewti badini tawi lundi bibe njabana tawtoreedi wadde e min cikki mawad hunde e besngu leedi ndi hebbi tiagal lamu faddeungu ben non ma jaltu mbada feri haade jewti laato no hanirtini dum fof non hollirte tan ko demokrasi mali ina jogi tiadele mawdi ko buri hen mettude amen non woni ko min jii yogo e landaji dawru jaltudi ina nyinga dosgal leedi ndi haabe ittido horejo leedi gonnodo do on saha hono Ibrahima Boubacar Keita ko ben yimbe kadi ngoni do handi ina biya yo lamu ngu artu e juudi civile bi ko hunde hawnindi nde hay goto wawa famdi waddi eden bay wiidi tiadele de ngoni ko hakkunde lamu faddeungu e yogo e landaji dawro.
Crise qui existe maintenant entre les autorités de la transition et certains partis politiques.
Ko Oumar Mamadou Sow firi kongudi di e fulfulde to Nigeria din leydi e wonti leydi adindi e windere nde nanude pesikesi ngam habade rafi menejit ko dum sakte hanki fedde aduna gorta mbinde challal OMS din pesi mbiete ko men 5CV o rafi ko bondo kadi barowo kono di pesikesi ma waw waylude laygol ngu nyaw e chowgol pitali ko dum beydi hen horejo nde fedde OMS e chimtol garal di pesi to Nigeria ma beydu battindebe e fanare mabbe libde o rafi do hitani ujuna jidi e chapantati e wi makko. Israel jabanten konu ko be Amerik nani e lawol hande faade Moyen-Orient e kulol Iran yoftade Israel minneldi yimbe wadbe e diwan o ngama beyditade e rende konu ko be Amerik koni wi hanki jamma gota e horebe jagorgal Amerik kalfinangal kisal to Washington e saha mo ganduda yahobe koyde jam e nde hare Qatar Egypte États-Unis ene padi jabul Israel e di Hamas ko faati e dabugol nanodiral tin gola harende kulol laygol mayre e diwane ene tan beydo to Australia neddo jogido labi yani e yimbe e yeyirde monde to Sydney wari hen yimbe jeegom ko dum nantini police e yeso jaynde yankobe be yimbe jeeta to ganyima e ngu njangu nani sudu safrirdu e ko beydi hen sababu ngu njangu anda ko taw kono police wari o wad boni yanke tiabido nguna njangu to Pakistan yimbe jogibe kaborde bari hanki e yimbe sapo engo to hirnangere o Pakistan ko yimbe njego mo jogitibe ndartini mobel saro wuro Nushi ngam jewtinade kaytaji mabbe ko don tigi be jetti hen njego mo be mbari dumen teddube heddibe ko do tongudenna kabruji di on jarnama e kettogol.